it's a tendon in the heat.
Mkono wako ni mkuu sana.